DelhouseZambia.com.
You can give me one night.
They call me Kamanomu.
Don't go nize.
Hey, hey.
Vamani seka deire. Atini pundi niraka basi. Vamani seka deire. Atini chaya igo igo. Ati tumanyimbo tuanu. Tuza sirira kusitudio.
Uma memorika.
Ati ukomedi wanu. Tuza sirira patiki jogi. But you see me now. Ni kamane meka. Nikamane meka. Nika life changer. Akakatoa nika life changer. Vamani seka deire.
Atini chaya ukabaza.
Vamani seka deire. Mukomedi yanga, siya palilo, niri kuchalo. Natimu zende wanga, siya palilo, niri na visa. Mudaka boy wanga, siya palilo, na manganganda. Tuja tumanyimbo mwezo potera. Lero twani pereka, bae ya poti. Mukugurisa tukanyinya. Asembe mwana uja sitoturu. Asembe kwenzeri ibe kushoka marasha. Asembe mwana uja si headmaster. Asembe kwenzeri ibe. Sembe uniformu ija sana valeko. Asembe kwenzeri ibe. Sembe mfuti ija sana rizepo. Asembe kwenzeri ibe. Sembe ndeke ija sana kwereko. Vamani seka deire. Atini pundiri raka basi. Vamani seka deire. Atini chaya igo igo.
Mutauni.
Ati tumanyimbo tuanu. Tuza sirira kusitudio.
Uma memorika.
Ati ukomedi wanu.
Wanu.
Uza sirira patiki joki. But you see me now.
Nikamane meka. Nikamane meka. Nika life changer.
Akakatoa nika life changer. Vamani seka deire. Vamani seka deire.
Choka pageto ini daily patepo. Nikulisa dobo ni saiti haso. Nimba tumanyimbo na enve ni mbaso. Sungila mobanja family wanzanga. Sinifuno pempa nifuno panga zanga. Bible ni clear nitukutayanga. Nitusha michenga nikatiamo ni spender. I don't give a fuck on shamenda. Sipompe umwera jiweke mchenja. Early in the morning fuck up on a prayer. Jiwe breadwinner wakuchetekela. Urina vip Power for Nyamula and Tempera.
Vamani seka deire. Vamani seka deire. Ati tumanyimbo twanu. Ati ukomedi wanu. Uza sirira patiki toki. But you see me now.
Nikamane meka. Nikamane meka. Nika life.
Akakatoa nika life changer. Vamani seka deire. Vamani seka deire.
Download music at DelhouseZambia.com.